Zed latest music.
Summer one time.
Yeah, I'm a piano king. Check to your nigga. Alongside Jay Fix, Mukopanya Madampo, Leisa Matwale.
Kiko ule ule, kose nizwa niwe na baby.
Shukwa.
Kiko ule ule, kose nizwa niwe na baby.
Baby.
Uwe na fela ene nikachile mabasali baby.
Oh no.
Uwe na fela ene nikachile mabasali baby. Tell us what it is, baby, tell me what you want. Tell us what it is, baby, tell me what you want. I feel so fine, kumani wena all night. I feel so fine, kumani wena all night.
Mwenye upwela kambe asina kufela. Jabie aifumane ifela. Wanu kusepisa uli kukunya. Noti kukukumba kumafela kukumwini na kusi ah. Wanani batakuli uyoziwa ni kwa siyoma. Zeni wela fai kuli mwendi na pumai. Aki kuli mwendi kwa nduka changa moloko. Noku kubwana fela uinzi mwala kunishia kito ah. Nukulu wa fela mwaeche kwa pilo ya hao. Kubwana fela uinzi niye na mkulu yo ah. Shekiteo ya nanega ah.
Kikuwa ule ule kose nizwa niwe na baby. Kikuwa ule ule kose nizwa niwe na baby.
Baby.
Uwe na fela ene nikachile mabasali baby.
Oh no.
Uwe na fela ene nikachile mabasali baby. Tuli sole palizo, baby tell me what you want. Tuli sole palizo, baby tell me what you want. I feel so fine, kumani wena all night. I feel so fine, kumani wena all night.
Yeah, nikupa kwa nakwai. Lezama, one, two, let's go. Yeah, ya chuzi ukuba waka msalini nosi. Kukusia foni tombola kukena losi. Nika kubavarela kusina kupalelwa. Umalavu ni madambo usike waikalelwa. Kiwe na fela yani tuitenga beta. Noti malavu yene vane pumabena neta. Mapiru yaka mami unani space yetu nalulia. Kikuli mwendi kikapisi. Liza zile ukapula na kunisia. Na kona liza zile ukani utwale nishwana. Manefani vata kusha ina bati. Kuli malavu yalu na mulu veni magati.
Kikuli ule kosa ni
Kobra J Fix Rezama gachi. Shekdoa ya unega. Let's go, let's cash.
Kikuli na fela ene nikachile mabasali baby.
Oh no.
Kikuli na fela ene nikachile mabasali baby. Tell us what you want, baby. Tell me what you want. Tell us what you want, baby. Tell me what you want. I feel so fine, kumani wena all night. I feel so fine, kumani wena all night.
Yeah, Cobra J Fix, Rezama, give me time. One, two, let's go, hey. Nila diola kakuwe na litezi fulu. Kuwe na nikalovola ya maduna mapulu. Kosi kiwe na yashi mbile pilu yaka. Umutu walikuti yaswa nela pasibaka. Kalifasi kambene kusina wena. Kapaka mbene kusina yaswa na sina wena. Kusa kupuma kambene shule kalena. Kale kale kafoo inge nisari kalena. Kele unituwaiza kuni swala swala. Ape umutu yasi yoku za tuchwala chwala. Kiwe na fela ulino siye ni nani. Za kukusia ni mawupiloa ni linani.
Kikuwa ule ule kosi nizwa ni wena baby.
Kopra J Fix.
Kikuwa ule ule kosi nizwa ni wena baby.
Baby.
Baby ya gacho.
Let's sama.
Let's go, let's cash. Check yona kona. Yeah.
Let's go. Baby tell me what you want. Tony Sole Polito, baby tell me what you want. I feel so fine, kumani wena all night. I feel so fine, kumani wena all night.
Yeah.
Zamacha Records.
Check to young nigga, got you. Rezama Chwale, Cobra J Fix. Yeah, Mukopanya Madampo, Triple J, I got you. Krizona Kona, Zyvize Drugs, Q-Tex Mpondo. Yeah, aha, Ken Boy, Young Maki Kachola, Tafe Don the Don, Mr. Felix. Yeah. Omoti yomekame. Hey, yo rockstar. Bimula kikadala. Aha.